It's a play Zambian music.com exclusive banger.
Ndine masaka ya mafu nukwanya virimba sindine matumbula ngoma. People jango njiwa Eastern part of Zambia.
Vikweshe sebelela kwene huko mwana kuno kulimoto.
Ushokewa
sebelela kwene huko mwana kuno kulimoto. Usayese kukata kukupya
pie pie.
Usayese kukata kukupya
pie pie. Ushokewa ushokewa
ulimuliro
pie pie.
Yeah.
Pera kwa puka studio Siko severe Kuchoka zonyeka Masiku samplu Sitati Teriki fire Laino zami Unikwire bwino
Dine Mipoi chango njiwa Ninimba hili yose Amena lunda sitipata chatisa kachete Sinda peta buke mingastu kwa kuna banyipo Kuchongwe Kulusaka na dula Papasi wanga muli tena kulete na nijina ngoyito Ngaize ya soyu
It's a playzanginmusic.com exclusive banner.
Mr. P-Boy on the beat, running up. Popuka Studio Productions.